Hey, what's up? It's your boy, Mr. Easy. Support Empower artists and win big. Visit BetPower now and play the Empower jackpot. Saga that.
Bet responsibly. Only for above 18.
Chupali mwen kana chai au sio? Chupali mwen kana chai.
Just a kiss, baby.
Unyongetai, alafu mfuko ni mambo mbaya. I want to die, yeah. Hata wavujishe picha mbaya, yeah. Walk with a babu, namu nite baby watu wajuku. Oh yeah, washike dabu, washindo na walege. Una nistiri, anyetaki ni umbuke. Wawili tuwe chumbani ardhi pasuke. Ukiweza nichune kaka pala mbapo mini na bugana. Ukiweza nichune kaka pala mbapo mini na bugana. Wani patabu ya kufanya na lewe. Bada baba mzazi sinufata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugana. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugana.
Wani patabu ya kufanya na lewe. Bada mama mzazi sinufata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugana. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe.
Tupo low key na tuna kiss kwenye ndinga. Vile tuna bola sema all tuna vimba. Kukwa pro chili kuwa hot kana winda. Hadi nkawa na imba zile hadi kono vimba.
Lubu gana limerudi kwao. Tupo na shida zetu wala soza kwao. Hasman ni matiri eke mubao. Imesha fika pusa bado tuvikao.
Na hata iweje mimi ni wako. Na hata iweje itabaki kwako.
Come on, Gucci, those in Gabbana. Hata mi, haweza kupambana. Kama ni pesa, wanasaka ile sana. Sana, mama, sana.
Wani patabu ya kufanya na lewe. Bada baba mzazi, sinufata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugana. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugana.
Wani patabu ya kufanya na lewe. Bada mama mzazi.
Na hisi naibiwa.